Si, let's go.
Ikasishemo za mina ndate Nekiani pila swanana Akita mutali wakaka Pasiwa ya kawa Ikasishemo za omulena Ikasishemo za mina ndate
Pepa, ingeba science kwa skolo Seva doba lele kanga kwandu Selunyanda mwami kwa kwa kulo Bala maferande alintolo Nelusina nizende litolo Ni haike na fone nisinangana Konona ni woma nelubona la kuliangana Batiseli history fa Kono hanisi upulanga tate wakana lilangana Kambe nisimina Kambe haniofa ni insifa kambe simina Mukonile kubanina Kutilaka chekule senina nikonina
Kikasishemo samina ndate
Sina hanina Sisi nasu hade ili hani waringina Everyday above ground Kembu yoti kono hani zibi how it comes about Hakingana ziboka pabutali waka Mwalimu waka kikuli wantali manga Zeza alanga kikaya hao chato Aniko ni kueza kompea la hao lilato Mwalimu ndate mwana ni moya Vavalela mwondate nivoma mabozoya Nivona babone lilato le kutikwa tozo ya hao ko Nivona batole
Kikasishemo samina ndate
Prophet Bushiri Apostle Moses Chisola I got you. Let's go. The movement.